she ripped off me. Chitwe mambo kanamesa niwe na ishiba hawe ta kwaba umbilesa wabanga iwe twakwita monekela monekela oh monekela Oshibe pofi Abantu abengi baleka vila Iwe Yesu oh, Ngata waike tatwae panotuli Monekela mufyupo Kosa ni wetu le kabila yawe monekela Pepa, Dan, and Wike, Naina, Wine, Shah.